body ka me bangana Tama nauta, ta, na umisutani Joni penamba kupike tweke saa Mwenzako kilo kati na kukuona Moyo barafu na nikanda, kanda Oh baby, wataka nkupe figo hini pandama Na we unipe supu supu na nyama Sio bubu bubu bubu, mara kuku 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 Midekeze kutwa nta la 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 My butterfly, my butterfly